macho cosa mala.
DJ kibenya baba nani ya supplier.
Kwa ishima natizika na pezi lako, nicharaze kama mtoto, peku peku kama mpoto, nasafa kwa jiri yako, mama watoto, wangu watoto. Natizika na barako, nicharaze kama mtoto, peku kama mpoto, nasafa kwa jiri yako, mama watoto, wangu watoto. Kwetu TVS, pamba nye presi, nasifa nani na oe, kweza wa bichi, usti zangisi.
Siniache baby, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe, siniache baby, siniache JJ, siniache mimi, siniache wewe.
Kamtende, sinchane kawembe, nani zidise mao, kwa shima tuipende, kwa miri tuijenge, midogo dogo stop, takutunza kamtende, sinchane kawembe, nani zidise mao, kwa shima tuipende, kwa miri tuijenge.
Siniache baby, siniache JJ, siniache baby.
Chakina vupi banalo ista, kama simba nyikani na vimba, wakina kasongo na chinja.
Kwaishina kasongo, kasongo mbona weo. Kina kasongo, kasongo mbona weo.
Kwaishima, aqua respect the big boss of the framework. Aqua respect the manager dunia. Aqua respect the man that is a big boss. Aqua respect the boss yasani. Aqua respect the man who publish classic. Aqua respect the man who makes us smart. We mon kushi. Aqua respect the man who makes us busu.
DJKibinyo.com